fofo modon anon hetin tobe min wakkati fu e leedi meden Burkina Faso delle bismillah modon e leeyetere meden Faso Yafa de studio Yafa ju inanem bangal nguna bibbe adama en de leende do yewtere en tawoyte falun sud weston do en kawron riobe doggube bole bole e leen nokure yetende Bourjanga be ngari be ketti e de do nokure dudu nabe ekito handen bangal remugol maro e dombalital yimbe be be taydon delle fa handem hunde na hani hade de nguna meden fu yo bangal ko habbodi ke riobe yate wakkati fu ana nanne dum delle dum don saboto riobe kewal na maaya handen momo e nafu kalana den hala majjum fa joni en gol don lawol yade docteur Mumuni Nyawne andan do cellal yimbe kanko du o waran o hollita en saddaaji bawdo lido e dum do e bibbe riobe wud fa handem e riobe mawbe
naba yikinyingal gelege yam kamma sunyabda
ayo ndelle on maati jimol jimgol joni gol yo neddo aadi do baawudo sanne kanko biete do Zidas kanko du non nodda do handen e bangal jimi e leeno ko meden do ndelle min sakiki mo Yusuf Diallo micro ga bismillah modo ele gawa ele region sud ouest tondu nen andire mobe marobe be ngoni nabe ekita riobe juube gure mobbe galtine njotti don gollal mabbe gal ndelle dum do na latani be do riobe ke heedi sanne sabu illa Allah takbe be nataino e bangal ngesa maru ndelle neli tapsoba goto e gulido meden ye hawro e mabbe en kittino
ned makamoga sabu koy
wole nange wulnge wonko riobe wobbe ngia koyde mubbe lay ndiyam wobbe mabbe bamba na sukaabe mubbe rewbe ngadobe sappo na ndari doofugol hudodo jibondi bonnoji gese mubbe do min gonana lay gese bakono onokudunde wondura e ngalure gawa be rewbe dilube gure mubbe sabra fu denagu gonana li waldere maunde ngadobe golleji ndemri maro waldere nodirande sifoka sifoka du e lobire ha jakana wide nangunduren be rew mon fu hokkama nokure nokure wotere fu njaajef mudum na wat fekere hectare fa wada golleji ndemri maro si e covite somme kanko o ndemo maro kanko du ono horejo waldere nde
kan ils sont arrivés
ko be ngadi dum be ngadi be jidi dum on kanan kifina tawa gawa be koliti kona be jidi dum on hokkede nokkuje fa be ndema de min kam mi do wono le don mi do remando maro delle saboken min kawriti min jogini dum on walde na min goni les sociétés coopératives limor mabbe wakati be ngarande be ngadini dum on kemidi do enjoy rewbe wadobe hemne njeeta to gono le don koydi dum fo worbe delle min bawti min mojini dum on hectare uji sapo didi min kokibe fa be ndema dum on maro
12 hectares pour la production du riz
salimata sankara kanko du o goto e rewbe wombe to na golla ben o juurata na du e lantira o dilludo wuro makko sabraf denagu mo woni gawa ni on ko watta lebbi kanko le alle mo jogino ande seeda ko habbodi e ndemri maro ko yotti ton o tambay fay seeda kalde wowti golla ngal gada saddaaji goddi kawritede ko habbodi e yole den
ton wanta kaw
de min jottino den min gala nukku fo min golla wo kambe ndoki nukkure de famin dema su gonga haleteka ke bangal wodai de ko habbodi e neema do yaade fuddugol hitande heelinde rentaki fumi kungoto min gala birgi sanne wo dum o sadde mawdo o wodi hudo ko do heewu wo dum wadde golleji dina tiidire ni
Zinabu Badini kamka no hollirini na sedi e no salamata hollirini sabu kamka wi abada wattay no koyde mudum to maro ngore meteto fande mudum walde gawo kanko jeyado Bourjanga on hollana ndelle kanko kandak dum e bandu di golleji jande e makko weti fu jonka
atum dan yetorbi
de mal maro ti sonne mi nanno no wawtu fu min ngolla nyande fu si min ngari fajiri fu min kedoto nyalomo o fu min itta hudo miden kaaja balla so ndiyam na duduno fu min keba min awa so mayiji hono tomati
tomat namba nampas mu
le ko be ndemata dum fu ko buri heewde o fa heba wallita be keba nemaade be rewbe na dimma wadde golleji celludi sanne no watta de njaajina kebal mubben fandimri maro don te fande den ibe koje kambe du jikki mabbe be njowa do yimbe andambe golleji fandimri don e remobe be fa keba wallitinde be no watta de keba ande celludi sanne ko habbi e ndemri
fofo maada neli tapsoba ndelle tiagal gawa e ngaran kawren e yimbe meden mi mbodden hetinanade momo e nafu hande nafu woni na wulla mayde neddo makko ndelle on don de bangal rimugo lon yawti yonki mudum ndelle nen andi du ke habbodi e mayde makko de illa mande o famduno den o haddama ndelle momo haynake o ke nafu woni na hullita saddaaji bawdi rewtugol so neddo haddama du
Momo enafu.
Momo metika, mi nyangi, mi erni, mi multidu.
Ha? Nafu?
Hmm?
Ah, lamu wana minu wadi made, wadai mafu gotu.
Wadai kamfu gotu? Ani wadi kam gotu. Himpe hono e maata ni. Jama arende fu, de kuburi fu, wadu e meti nanikam.
Nafu?
Na?
Saura anani, you do me what ya? Huh? You do me what enough?
Joni wonno ko nammi ke denda kam mai wuroji ami to do sabe ndimu.
Alla ya fo jeado.
Ha jeb
de nafu. Mai de ka wa fele de goddo ne. Ma to ka fu mo nyalani mewdu fu o maya na wana.
Wana no momo. Mai de du don ka ko mbira dum yo ngonga. De kanko o minu taadordu haddude wobbe bi julnude kango wonno ko sabi. Ko mai gilma ko famdi ko wada
nafu annun darune kanko o taadama illa mako boyi o mayayno o wari joni o heddaake dina dimma o taadiru ndu
taadiru ndu kay aha ara andi ko jeyda famdina taadiru ndu ay wobbe bi haddude ma julnude dum fu nawawi wakkati mudum de ngadada de dum nawi sanne sanne i an wubba faawana hese dum nawawi torrude me haddu ngurnam ma tawi bidde nyawdu na wawi natugol hemaada saddaaji feewugo uure nde en dum fu na wawi rewugol mayde
astaghfirullah andu tawi non andu naf
wodi do na wodi saddaaji gilman den oyoje hemaada le naw saddaaji hadude ma fa awawa sillugol e tawte hayle maada du na wara dum du na nawe sanne ha na wawi wadde sababuji kewdi fa to kille e doodi don laato lawol gongo ha awawata fay sullugul no wodiri na wawi hadudema ndimu saddaaji difu na wawi torrudema fa hande de wakkati jidda rimugul dum wonno ko hewti dendam debbo
e min kami andan ke ni woni sababuji taadiru ndu ni wonno dum fotiri fa hada debbo rimude
ayo momo ayi dendam o ngam os taada dum no wonno ko hokki mu saddaaji difu
andu saura
dello ndo taada no de i yan dan wubbi fawana hese fuire de feewiray no wodiri ha wodi du fay fukkadaade e goriko nanaawa mo sanne sanne ha torra mawdo wonno ko hebi ay umdu ko o hebayno fay ho ugo reedu law himbe milay en fay sallo ho yanno reedu du
Nafu, dele son fami fa wodi fu. Batite e mane ko o taada dum, ko heddi dum. Ha? Dele dum ni wari haddo e mo jonga fey hebude redu no hoyri. Jonga torri mo dum sabani mo mayde. Nafu de ina. De ina de papilu de yimbe.
Himbe na wawuno wadde tay o maye o rentone e mayde de. Du sabi taador dum duni. Dum ni waddi mayde makko.
Hettina ganna. Delle awi ana haddu suka be rewbe keddibe na taade be fu sadja ona wa hewtude boy fa kambo e du laato hanno den do ma oni.
Momo ara adiga. Se himbe accita dum le wonno ko sabo to fa hande torraji di fu de se onon worbe ngatto bakaji modo onon wonno babaade enne. Ah so on ko yi aduji di fu jon. Himbe ndawan tilayne
ado wodi ngonga nafu ado wodi ngonga wodi ayi fey e minen katinna worbe ben so ana min kela biude ke minen koy min yidana bangude rewbe taadaabe ha so worbe ben keli dum fu himbe ben akitan taadugo cukalo ndew koy
ayi wodi
kibaruuji kellal
Bismillah maada docteur ele bangal kibaruji cellal delle jonin en ketinake momo e nafu momo haynake o ke nafu hulitio bangal saddaaji ko haɓɓodi e haddugol cukalel del. Mi yiɗi mi siwtina ke haɓɓodi e haddugol cukalel del. Sariya leydi meɗen na haɗi ɗum wuɗi na waawi sabanaade neɗɗo kasu ƴuwde lebbi jeegom faya duuɓi tati. Joom no waawi jappeede nyamaande ƴuwde unaa hemnde fayande unaa hemnde capanɗe jeenayi. Wuɗi faa hannden so e ley haddugol suka on o maayi joom no waawi kasireede duuɓi joyi yaande duuɓi sappo. E ley mintaaji seeɗa ɗi en keɓan paamen faa wooɗa sabune ngunde docteur Mumuni Nyawne fo hollita en ɗum. Ndele docteur ɗume non haddugol suka pay pay?
C'est une pratique
no kalludon ni yo huune ko hedina waɗe faa hannde nokkuuje goɗɗe yo tajeegon debbaaku ɗumon no ɓiŋŋen aadama sooni o nokku kellanɗo namen ngatta ɗum ley jeɓe ngaɗooji tati. Sooni o ko wiyete clitoris fali debbaaku toon yo niveau 1 sooni o ɗumon no toni ɗiin yo ko wiyete niveau 2 sooni o toni mawɗi debbaaku namen mbiya ko niveau 3 ndele sooni joomu mari lortoore so lortooɓe ƴeewi fuu naɓe mbaawi hollude e bogo moyejo ɗum woni ɓe mbaawi faamdinden alhaali majjum ne ɗum wondi saɗɗa majjum ne wawi fongol ndele no waɗira noon no ɓe mbaawi ɗum ono faamde yo huunde ko waawi tampinoyde sanne cellan debbo ko ɓuri heewde jilla ma cukaako muɗum. So ni gine on ɗum ono laamumen aɗaagen taadira ɗum on no neɗɗo gooto de taadire faande yimɓe woɓɓe no waawi saabaade ɓe keɓa ɗum ono ñawuuji ndaaɓooji ñawuuji ƴuuroji ƴiiƴam no naga ɓiɓɓe aɗamen dagum ñawo mbiyeteengo VIH sida faa hannden no ñawuuji mbiyeteeɗi hépatite ndelle joomum no waawi yawtude dow ɗon sabu ƴiiƴam joomum no waawi reggude sannen hitaan fuu no en njiya dagum majjum no waɗa. Woodi noon anni so ni joomi yehi faa rimoi so ni suka on wari fa yalta fuu so ni tawi hentugol ngon hawray noon anndi tile ndebbaa ko ɓiŋŋen aadama yaaja fa suka heɓa wurto nde gada hentugol ngon hawray ni joomum tilay seekoto on wakkati ƴiiƴam joom no waawi reggude saabu no joomum mayde ndelle saɗɗaaji keewɗi nangon le ɗoon baŋngal taadudu ɓiɓɓe rewoɓe. Woodi no waawi wiyeede yo feccere joomum ittete no waawi tampinde ɗum mono ngurnam joomum wona teede ɗe tan jo kaandon ƴeewde noon kaani fay ndaardede ɗum mono hakkille joomum no waawi tampinde ɗum joomum le suudu muɗum dewgal no tampi joomum no wondi saɗɗaaji men a fa heɓa fay ɓeyngu joomum wari fa nannda ɗum mono gorko fuu no wondi saɗɗaaji joomum wadde heɓa dakam le fukkune hakkunde gorko debbo men ngana tiiɗi sannen wadde hokka gorum dakam kam duna tiiɗi
pendant les rapports sexuels
wallay na ɗum naayi sanne heewal na wi'ake soni so debbo haddama fuu na walla ɗum nanga hoore muɗum e worɓe anndiyo ɗum goonga.
C'est une fausse raison
ndelle nama wiide yo fewre miloji ponɗi tanndi so ni ta doddu na saabo no ɗum mono debbo ta fija njiyata no ɗum mono fijirde le gure dotore ɓen taada toon ndene en njiya rewɓe suntotooɓe taadaaɓele ndelle so ni ta doddu no haɗano ɗum ɓen rewɓe njiyatake no na taada ndelle ta doddu waawa saabaade ta debbo fija ndelle ko wawi waɗeede ni joomum tindine hollite ne joomum jogotto hoore muɗum fo le birdi ɗoni woni joomum so ni heɓi birdi lobbiri fuu faaman no wawi jogoraade hoore muɗum ta nannda gorko fuu mo hawri na mo yii
le vagabondage comme on aime à le dire
ko waɗi ka waɗi ndelle yimɓe haddaaɓe homɓe anndi na ɓe mbaawi sawrugol ko e maɓɓe gasi alhaali ke loktore en njahata ne mbiya waaltirde huunde nden.
Il peut avoir de la chirurgie réparatrice
opere na woodi no waawi waɗeede fawlite ɓe yimɓe le cuuɗi loctoroje toon no waawi ndaareede daliliiji no ɓe yimɓe mballirte no ɓe mbaawi gollugon faa ɓe ɓuyta ɗum ono saɗɗaaji ɗiroɓeɓen ngondi rafi taadoddu wona tuubakuure wona fay gootum ndelle jogiiɓe ɗum ono ɗiin saɗɗaaji no ɓe kaani tawreede gorgu ɓe njaha ɓe njiida ɗum ono loctoro en le cuuɗi loctoroje holla ɗum ono saɗɗa mo wondi faa wallita ɗum.
Kibaru lobbo.
Elende do jidire enkawre blandinki kanko non hore jo walde wetende association benebnoma tawande kudugo ndelle kanko do woni no hulitani golleji de do walde e bangal yimbe be bawanta ko e mubbo e jubbe gulu mubbe ngaltina jotti ndelle walde de darak fa handem e jangingol sukabe hayebe no watta fa kebanata golle itto e wakkatiji tiddi di ngoni di wudi fa handem ballita yimbe ndelle Olivia Yen hawro e makko en kittino no mbay hulitinde min walde modon wetende association benebnoma.
L'association existe depuis
Walder and then a woni gille hitane 1982. Wood coming kajane majum paika walitin de yimbe bengala. Walitin de yimbe mbawa heb de be ndane kam wood kungoli. Fa heba njogo ko imukwe. E footdoor den den mentaigo sukab hewe njopi jande sabe sara e mengala mbut njoba. Ma wakade gomu jumra mpunjopan jande sabe kuwete enseignement general classique mtangundon. Disindara male jomu no wodi haillo ko way gollude golle ferejo ko wana jodaade na janga tantan wodum wadde minen mi meeli sana mi pilano dum safari sana dum sumi njoppi be sukabe gollata faa e fu sidenta ki fu dum latanto jaman o ko boni
na wodi golleji goddi de golloton e bangal de do waldeere na
plein d'activité
golleji kiewdi min kawnduri golleji di min pekkiti e litje gadoje nay go ofu haboda kina e jande ma wadugol formation ji e golle ko habodi e jande ma wadugol formation ekite golle miden godi nokkure sukabe heccube janginte miden godi nokkure du sukabe janginte lekkol do yimbe jogibe malan janginte ko buri vono mukkube ko habode nokku golle don du miden godi soudure golle kuna dessin ndefu no ugol golla ledde woodi ekitotobe wadde pade
chaussures
ele golugol golleji modon na woodi wakkatiji ti cubato don wallugol yimbe yobe gure mukbe ngaltina jotti do na
oui puisque nous sommes dans le social
non pas sa miden goni e golle wallitingol yimbe fu ndelle men bawa dogu bolo wole ngalna molibe ta njurmi nomi miden termo du wallitinde be wo gonga men gala bawde sanne amma miden godi yimbe be ngollitata waabe wallitinde men ballita men fami ballita minen tu ko habude hitane hikkande men doko ko balla e waldere wetende Emmaüs sabo waldere benim noma na hauti le Emmaüs wodi waldere Emmaüs den kamboka o wallude neddo fu burdo tampude dum wani bu wallitinde neddo mo wala belirka bernde hono maada no be kettino ko min dokibe dum tu be ngari be balliti men men kebe balla ko hawrata miloji jeddi budi meden français fa men chodi kamanari maro nebbam disaje wodi men ngehi men jiltoyki min pekki o joni men tili dum e hore mudum
na wodi fu no neddo watta de heba balla waldere modo de na
naturellement
non pai soni men chubaki ko joomu waawi tawrede sakito heba balla benum nomo fu mido hore mido waawide sana waldere benum nomo de wallita kam mido gollide sonne waldere witen action sociale de min ekiti himbe amen be no ngatta de cienda talka e banu do sonne
de noy neddo waawi anditirde on e le golle modo
pour pas nous reconnaître
on baawa anitinde me wana saaya di nandurooji min ngattata koy sana ngaron nokkure benum nomo do mido gondi nokkure amen woni le dende sappo wodi mido gondi alla lol namma on wonuga e joyi chapanna e nay bolum e tati chapande jeetati e jiddi sunno pilo men fu pile nokkure golle amen den so on tindinama ton on gari fu kolito min sadde gondo do modon simi de ngodi safari majunka men termo dum woda
sinon on a la solution on le règle
ya goto e horebe de do waldere andu kongo dum yo jogidana yottina yimbe be mbawanta ko e mubbo e juubi gulo mubbo ngartina jotti be bangal weltinde be de mabbe.
Si je prends d'abord le volet
soni mi adi ko habodi himbe dugube bolwal ngalna molibe bo kabbo ko on hokko enen fu sabu enen ko men do gonden do en anda dum watta jango sabu soni neddo maaye fu wawa limdi ni imu yimbe wonde handen na laati dogube rafi nenango ngalna moli o cubaaki hunde de to be gonno ton be beltino ndelle haja kan wiide en fu dum wanni sabu wana be en tan dum hewtitoto
parce que ça n'arrive pas aux autres.
e bangal ndedo jidire e ndewan farum wuro Hamidu Dikko kanko modube chapandi jeddi o o hebi o jabbaki yimbe wadobe hemde wuygu yube guro mo en galti ne jotti e bangal rafinena kol e lidi meden Burkina Faso ndele wakati fu yimbe no dira Hamidu Dori ndelle o do kanko non horejo lenyol fulbe gol e le gawa ndelle kanko to makko ton jodi be don e yube guro mo en galti ne jotti don nam buri ngundam lobam hakune mo e wodi du kambo kawti li al ndelle en kitino awa munira tutankwa no yotido e mabbe
assalamu alaikum modon
alaikum assalam wa
rahmatullahi joni eden tawa ele famille Dikko secteur 1 ele galure gawa e en garifa en jewtuda e mabbe monsieur Dikko jabi wuro makko e dube gulle mabbe sabe rafide nago no wari no wondi e makko min garifa min jewtuda e mabbe min andita joni noy ngurunda mabbe lati fa hande noy dume woni sakka mabbe monsieur Dikko onon baawi holitun demi dume wadi ko jabudon jama o fu le modon
bo miden baawi sabu demi kay do gommi ko na hikka nebi do mi won mawdo fulbe raison do werbe juwi fa gere to woddi ngari do anda goddo goddo anda dum wodi yo koreji mi jabbi jipinibe e wadi chuudi do be mbala ko bawmo dum dum wadi nibe ko be nyaama
ko himbe himbe ko jabu on be be esko non baawi holitinde mi be photo non na noy non la lati
mi de mbaawi jabbi nyande be ngano do himbe temedere chapande njoyo en jeego ngari nyande wotere e nyalaadi jeddi cagal majjum himbe jeena e do ngari tawti
wadi monsieur Dikko mi yewtidi e modon mi yaami yewtido e berbe modon
basu walla min hokki lawol no wodi
wodi Dele mi yotta ke lemo
min de min Tamra Usman Doria ganon wuro am to wonte djumi so ngarmi do batte min déplacement interne batte riwede rafinde na guleedi ni waddi min ga min wari dodi mi den duudi sanne walla illa min wari gaadu min yi ay futtorra kasin Allah e mawdo fulbe gondo der gawa Dikko Hamido o jabba kemi o jabra kemi ko o waawi du
wodi fofo mo moy halta ono niya gillu fudare on gida kalo
dali yim
on gi du ko ni sedda niya
ah he
monsieur Tambura to udon ko gardon dode
joina dewu doriaga
gillu de gondon dode
ande en kay ney bi sedda wadi lebbi tati mi yaade nay baasi wala wala Allah jabi mi amiddi ko jabi
pofomo
baasi wala
moy halta e modon halaji foti nanta
halaji didi
fulfulde
fulfulde julade
wodi ando dori juuda nato juuda
ay dori yu dori ya
no betera
ramata burema
ramata burema o ankay do gonda to wodi fahande noy gondal ma e garo be noy lati
waru bendi angal tayi min ye kore jamin fu min gari ya min kawron diri e wallon diri gudu sadani mi de njidi du jam walta wuro am
wodi fofama moy halta anna na an an
a inna hala ya inna ya
kan to moy won inna o
inna won ni jul
wodi fa hande inna to juuda ko garda do
dori
dori juuda gillu lebbi foti ma gillu de gonda do den
minna min lebbi tat ni mi won do den
de dume weli ma do
wallahi wala ko weli kan so wana mota to ndima mi
wuro ni gidda kota wallahi de no ngurna mo yakaji mo lati
ah jodi no na joga kai ah ngurna ni asa ada ada fofa kai fu ada ya ngurna no weli ma min gidi saddaaji ya min di ndaro numi sabe Allah sabe Hamidori den gidi ngado numi jungo
inna fofa ma den le mi wartan le monsieur Dikko e monsieur Dikko wodi no gaton ko jogu on jama of
bo no min gattani Allah nyaami bakil sabu de min kolli laamu o wi min yawar yawarale na handani dafado kodeji amin di to juurito be anda garbingo be wawa jooda do lawol na jogi konkor na karabina dum na hertini e mabbe san
wodi fofa modon
si basi
studio nyafa Zidas indirte do Zungrana Yakuba ndelle o rima kana ele province biete do Bale ndelle o tada meden hande o do gorko o hebi dokke mawde sanne e bangal jimingal anditindu ke kanko non jimudo jimol bietengol paga yelbedo ndelle o waray kanko tan o waldana e pio huduma ko aser compaure ndelle Zidas aser bismillah modon ndelle Zidas namin andike on jangudo mawdo on jangi sariya fa on kibital kurum undu fu maunugol amma jimi burudon wawugol jimi ngollanton dume sabi dum
je dirais ndel mbiyan ko tayma jimi di yo jokkino kam jilla makko boyi demmi tayka kino
je me rend compte
ndel yoki pinuda tawda e wuro modon na
plus ou moins parce que bon ma mère elle
na ma wiide non sabu innam ne to jimanno do wakati jese tajete fu ko no dite mo sinkore rema o yimanno wodi o yimtano du fo tefa boodi babam duna fianno bab mbiyete du dum mon bendre mo sinkore no do tlano dum mon remobe ndel na ma wiide jangirde moone do ton dum fudum fuddi e yimobe universite wa adugo be kebi dum mon gine gulite di kesi dadi ania fa be koja dum mon no yimobe ndel le don mindu ke bum natu mbiniti mi ko yete dum na percussion e voix tapgon no bawde e yimude leedi de fudum hebi sa ami hojam ndel kubi mi doto yimobe gonto ndel ko poddum mi jimi dum do lebbi didi dum nati hakilongo sanne
andu kunguli dumeji gonana hokka yimbe e leji mi mada do
le message que je partage dans
ndel ko kalan mi leji mi am do yo sodugon en dam ho waluride sabo be adam en kanani waluride wodi fani mi do hala hala naw liru en mi do hala fahan en hala bo fiji di ngaten wodi le gami amen na leji mi amen namen godi ko jannini seeda ndel yo honi ko mosin ko be jogi na ben na dum mono berde yimbe wondube dum mono le metifi dagum jimi ngatano di dum mono le jimi Jean-Claude Bamogo jimananti tengon pana ki pana zui wari leli paril bedu ndel wakati ko manen kala hala dagum din jimitu
donc on parle de ça aussi de temps en temps
jimol mada fo ngol chakitida yimugo ngol faso debu ndel mi ko kete wakati gimana engol
na bayi kinyingal kelge yam kambas nyabda na bayi kinyingal yae kelge yam kambas nyabda na bayi kinyingal kelge yam kambas nyabda na bayi kinyingal yae kelge yam kambas nyabda nasar namazira te kame ye kinyingal yae nasar namapanga te kame ye kinyingal yae nasar namasida te kame ye kinyingal yae layam namaya wenir nambo Yaye, yam pangaya wenir bango, ikinyingal yaye, yam zira ya wenir ziruo, ikinyingal yaye, na bayi kinyingal, kelege yam kambas nyabda, na bayi kinyingal yaye, kelege yam kambas nyabda, na bayi kinyingal, kelege yam kambas nyabda. Na bayi kinyingal yae kelge yam kambas nyabda mona wo ikinyingal yate na wo tenkudo na wo ikinyingal fada na wo buzum na wo ikinyingal molu saba fongo yate na bakibai tenkudo na bakingam kule Padana bay kavre buzum na basiri so dasa namadame ah kaito ye yeah.
gassi sanne wodi dum non jimol belgo delle jonin min dabbanno min jamon anondo kongol dum min jogido non jottina yimbe hettinani be njube gurum be galtina njottibe
wi mo mo message
delle min ko jigim fam yottina be aran fosi linde berde mabbe sabonen anni hoya fay seda wodi roka de lamdo e mamiti mamirab meden be ndema be yimbe minda meden worbe rewbe mondra meden worbe rewbe koleji meden wonbe hanne hanne na leedi sadaji wodi cagal dum fa hanne mido roko lamibe leedi meden be ndaro be balita be yimbe e gollan jungu mi yetti fofu modon sanen wakati moydon kam fofu mido don
ayo sakira meden worbe rewbe ndelle do yewtere meden de haadi fofo modon hitinanaade min wakkati fuu ndelle soniso muuyi hitintinaade momo e nafu kibaru kelal kibaru lobbo wakkati fuu eleviamo no bayno dugol orange 3-2-1 studio yafa yo faminde fa andita wud fa hande mi yewtida fa famtira yafa to modon jamto modon ndelle fofo modon sakiraabe